rewɓe jogotoɓe sukaɓemum en kañum tan tiɗallaji kewɗi keɓata ɗum woni koɓe kolliti wiide haalaji kewɗi kalte dow mabɓe kañe ɓe ngala bawdedo daranade humtude hajiji galle fuu fuu e tawde ɓe nangguiran ɗum noon Allah ɗum woni koɓe kolliti wiide ɓe daronto birugol sukaɓe mabɓe.
Ɓe balligo Allah, mi won kolle lobba, miɗen wawi daranade saɗɗa ɓinguel an dewi alhamdulillah. Miɗen ɗowtamo yaade suudu école, so jippike mi yahanam, miɗen gajiɗo jon suudu an yoppidi kan e sukaɓe mum joyon, won jagungaji ɗi gaɗanmi mballoji kan holtindeɓe, keɓal an fuu e jaago o ɓili. Miɗe hinni margal mabɓe, min darani e kulleji mabɓe fuu, so ɓe ñawi sonnuɗoɓe kaddule yoɓude école mabɓe. Ɗum wona ko newi, wala fuu balligu momin keɓata iwde to abbiraɓe mabɓe to, wala fuu ko ɓe ballirtami.
Hominiɓe kabaru finatawa kolliti wiide o golle mo rewɓe gatta wona lobbo, e wi mabɓe seni debbo serama na joom suudu muɗum ƴiwi sukaɓe galle bamuɓen kani hodde. Moctar Kone, hoorejo rekkotarad.
Rewɓe darde mum ana mawni sanne ni e margol sukaɓe, ga marde suka hollude ɗum lawol dartingol worɓe jeeyi wadde. Debbo fuu hana latade kokol hakkunde suka e abba mum. Wattu fuu so debbo naati hakkunde suka e abba mum, ko heewi hen fuu suka o ana fanɗi ko yata yeeso. So margol suka hokkama debbo, worɓe du ana hani tawdede e mabɓe le margol suka o. Ɗum woni ko finatawaji amen nardimi gonga, inna woni neɗɗo arande mo suka takkoto e mum, ga margol suka abbiraɓe jeey darne.
Andinɓe kabaru neɗɗa ko kolliti wiide rewɓe mawninɓe koye muɓɓen woni kañum en mbiyata jogoto suka daronto birugol muɗum, e wi mabɓe ley galloji ɗe ɗum ɓuuri hewde dina ley kreduji ɗi. Fojé Tanjugura, horejo département sociologie université des lettres et sciences humains Bamako.
Suka fuu mo margol mi yoppira debbo ana tiiɗi faa heɓa margol lobbol. O ƴeewirtaake gite lobbe, yimɓe miilan o debbo mbawanɗo hoore makko, o debbo murtuɗo caltiiɗo kulleji ɗi fuu, ɗum wona gite lobbe. So debbo yiidama kañum tan e ɓinguel mum, ko heewi e yimɓe lattoɓe fuu rewɓe, mbawanɓe hoore mum, mbawanɓe daranade saɗɗa sukaɓe mum.
Haalaji kewɗi kalte dow darde inniwo biɗo biransuka kañum tan goto, saabi ana wiya debbo kañum tan goto wawa birude suka.